Sangarewa, Zimbabwe ne Tanzania. Tiri kufamba mamera, inspa Diamond Ashdaida.
Alele, na Diamond, Diamond.
Kungen jani, ini ni hani chagoni, sauma moyo kungen jani, ah darling, daramu ka kung.